never been the kind of girl to make the first move, meaning shy, meaning shy. Picha zako mi husend kwa group, mi hu die. Cause you're just my type, though I try not to show. But my best friends know how, when I see you it's over, I lose my composure. Chini ya waban mekunoki, mi uwagani mekunoti. Dani ya mbogi, mali safi toka Nairobi, mimi huwaga loki. Lini utani notice, kati kati ya mbogi, mali safi toka Nairobi. Umewahi kuwai,
umewahi kuwai,
mali safi toka Nairobi,
mali safi toka Nairobi.
Mimi meiwai, mali safi toka Nairobi,
mali safi toka.
Walai walai,
walai walai,
nimewahi kuwai,
nimewahi kuwai,
mali safi toka Nairobi,
mali safi toka Nairobi,
mali safi toka Nairobi.
Najua wamepiga kambi kwenye DM, Mungu nisaidie. I'm into you but you're oblivious. Liquid courage ndio na kunywa vicopias. Hali na choma, I hope I get another chance kukuona. Tuki make out in the dark kwa corner, I'm a goner na sijali ni nani, jali nani anatuona.
Wadaku watakoma, chini ya waba nimekunoki, mi uwaga nimekunoti. Dani ya mbogi,
you stand out,
mali safi toka
Nairobi,
mimi huwaga loki. Lini utani notice, kati kati ya mbogi,
mali safi toka Nairobi.
Safi, safi, ulikuwa umefichwa wapi, wapi. Bele asubuhi, yako awezi copy, yako original. Stoko kamera copy, stoko Louis Vuitton. This was the one, who were just having fun. And the few lucky ones who found love in the big bad city.
Mali safi toka Nairobi.